Asa maisha gani yoso mtagulizana uwe Wae, njo
Era
Venture too easy
Higa ma,
higa ma Boa, boa
Alutia We nani, we nani Era, 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 era Aria, aria, aria Wanejwe si waju Osh, osh, osh Wazo mwisho Na mpulia na We nani
Wazo mwisho
Chai Haina mfajulie nani, we nani, we nani, we nani, we nani Washamba kibao najifanya nanijua,
nanijua,
wanijui siwajui, siwajui Sola sema kila mtu kujue, he Haina mfajulie nani, we nani, we nani, we nani, we nani Choto chese na umziki mina udai wana,
mina udai
Na umziki mina udai kuri,
mina udai
Na umziki mina udai tena
Now die,
Chato chese baka chai, 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 Na mwagi kadamu za shtakiwa
Shtakiwa
Bila kukumiwa Dugu za anabaki wakiwa Kinyonki
Kinyonki
Akiza anazulumiwa Matunki
Matunki
Siwa pinki wani wangumbe utena toma u Siwa pinki wani wangumbe utena toma u Kama wanachu Shida dugu dugu anasofa Kine madui za kuwana nitakia maufu Tafumbwa machu Nisije kutonesha kufu Hatu chekesh doma na tunachukiwa Chisame spendi kulimitiwa Kila pante tunadisiwa Tunakantiwa, tunakanyaliwa Nabakia mkiwa Nakupuka mungu wa koto pemja wake Nanguya kwa zina ikufae mtu chake Kupuka mungu wa na mipango yake Maskini na wanae tajiri na mali zake Kipa tatumia ukikosa duti ya useka tetama
Vumilia
Mungu baba bariki familia ziki Zedishi imani mda uteki dugo chiti Madu ikiba wanafunka riziki si Wanatimplia nyota si Wanatimplia nyota si Nashangaa naona mwaka mala naona gizia Naona gajia mala naona rizia Naona gamba naona vizia Najua mungu na nsikilizia Matupa na yona future Na mimi na mwenyezi kama kipele na kucha
Na kucha
Kitaka ushintani kama mungu na shetani
Shetani
Ushintani Atupe ntutani nchintani
Nchintani
Atucholeki Atuleweki Atulezeki Wakisema na yona keki foseki Kitambo tu spendeki Suwezi kufeki Na mziki mina udai bwana
Mina udai
Na mziki mina udai tundi
Mina udai
Na mziki mina udai bado
Mina udai
Na mziki mina udai
tundi
Mina udai
Na mziki mina udai
Chai, chai,
chai,
chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai
mpira
kabla tujarewa macheza tunafagio sio mbili ukisharewa lazima utasema ndio kwa mzee ubarikiwa kama naimba bambio na tamaa sio washike maskio nishakuwa nishajua ujana unaponzia
na ujana unaponzia
matupa sio kiponzia sio kiponzia kama kipote kinafunzia na kipunguzia sije kulikosa tunja
ara tunja
Kufane kupumzika makaburi matuta
matuta
siku yako itafika kumbuka kumbuki walinukia sasa ifananuka
ananuka
gane mamba kama mtu hujavuka
hujavuka hujavuka hujavuka
mashaki uni kuchubu zambi
zambi
lakini kwako mwenyezi natubu
natakili
ni mwangu shetani ameka kambi
kakambi
nafusi ni mkata ya taratibu
taratibu
atimba kama nikitenda zambi
tenda zambi
Nisame usinasibu
Sinasibu
Binadamu jele tunatenda zambi
Tenda zambi
Ekeja vikuni sinsulubu
Sinsulubu
Wibadu na wishki yona pibu Natumana natubu
Natumana natubu
Wibadu na wachisi wengine Kuna machisi wengine vichonkumu
Vichonkumu
Leo tena kunya sumu
Leo tena kunya sumu
Wanachanganya na dumu
Wanachanganya na dumu
Sedikari na jilau
Sedikari na jilau
Machisi wengine vichonkumu
Vichonkumu
Leo tena kunya sumu
Leo tena kunya sumu
Wanachanganya na dumu
Wanachanganya na dumu
Sedikari na jilau
Sedikari na jilau
Baka chai mbaka 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 chai
mbaka chai
mbaka chai
mbaka chai
mbaka chai
chai
mbaka
chai
mbaka chai
mbaka chai
wanapiga chunya wanapiga jala wanapiga jala
wanapiga jala
wanapiga chunya
siku
ndogo lebuni
vegetable
siku tu
vegetable
santosi
vegetable
taiga
vegetable
sipaki
vegetable
chapsela
mzungu kichaa
bila shete na babu sia ndogo dagia yuko kosha
mzungu kazenji
epanja
dunto
egwabi Mtoto hidi
Ayona
Emono Dogo shaisha Bariegia Chimponta Basata Edikicha Mdori Madenke Matiko Babu Jinka
Amazoni
Kiruguru Edisa Mabichwa Mashada Babiloni
Mjaudi
Benistopa Kinana
Era
Mchebe Mfasi Era Amazon Musho
na champisi
majonzi Abirali, kipepeo, akibaya,
zahuli
simba
Matamtaji
South Africa
Haji Kishki
Paka chai, paka chai, paka chai, paka chai, paka chai
Ira
Paka chai, paka chai